umukobwa n'urwandiko ugusukura pano mwihariko pasi pasi mania muri chorus riders of muri verse jini kuri pro let's go
Yo, hashize iminsi nkumbuye kwishya nabuze nkumbuye kumva ko na benshi mu nshuti za hashize Ndabwira abamvugira muri bamwe ntatumye nkeneye gutanga ibisobanuro nyabyo byaho nihebeye Mubaye disi sindi inyuma y'inzaduka nitore akazabu ni nka muri kamuzashira Usenya urwo mutiza umuhoro yemwe bambarimwe Nkunga ni metero imwe y'umushipiri yoboka igihugu Gafata utwa gushya inzira aho nahoze Wenda sangira ngendo banjye banguze uyu munsi uraseka Nyirakazi koraho ni mu burasi fatika reka ngarute guhekcyo nabuze Ntunyitambike waneze kenshi uramusha Ukeka ko ndushimira indi dinumira Sinshaka ko ntushavu yereka Ntibiri mu byanzanye sindi umwe wamenye niba tujyana komera
Ushaka icyabuze ngarukanye amahoro Ntayaho ndi buhoro Chitagaruga nicho bafuse La jengo me jengo me yeho Hey Chabuse, chabuse, chabuse
Mushichi wanya kome ruru gamba na horu taba Pukama wamba sumu timu kome yari usaba Aba gutisu muhoro usenye rwawe bangire bakatire Batese niba shaka banire Bazasebu musuru gamba ruzaba rurangira Bakabo ruseru kanyishe manyuma ya marira Uchigati yichuba hiro mugituza chawe Umaze kugaruza umwanya wari waratawe Pasi, patijigata pasi Maze dufatanye urugendo tuve hasi Ugaruka ni chabuze, uchechechesha babuze Ubereke yuku kuze, utenye kutabibuze Abasa, jiranyezu mereka kurengera Ichigata mchirere waka mochi vendera Umufudu kudesa kwezaba ni ugenera Uwa maskwa ni mjikora sare bajani ndera
Ngarute, ushaki chabuze, ngaruka nyamahoro Buhoro, Ngerutse inje gushaka icyo nabuze Kitagaruka nicyo bafuse Naje nkomeje nkomeye ho Hey, icyabuze, icyabuze, icyabuze
Yo bimeze gute my niggas Ati aturuka hesi niges mumenya mubazima Cyangwa mubapfuka mana ti Nirambiye yuburuye ndakeka mfata kwari Chore zabyo nibiki ko mbona mwese mwayobotse Na n'umusigaye muri bamwe nasize Yoboke ndeko wenda ndangira we yaheranwe n'ishavu Nakuze kimwe mu icumi bimunyura nta kindi usibye kuyo Nange nkakurikira ibyunguka Ntumbere icyanzanye ngo nzasubireyo Mpagaze guma n'agahinda kuri roho Kubita imbere ye arangure ibiganza byaseka ni wowe usanga nibira